Inhalt. Samba, Mann. Superside fam, Lord, please forgive me, ngeke ngibe sweet on this one. Bazoyikhokhela izono zabo noma bengenayibhaf. You call this rap man, this shit you do is the public gaff. Namabits afana iflow eyodwa weakest point life. Zobhanga namabonda like your frame high school pictures. My album is coming, I didn't sang a tick for fixtures. Senaphenduka abafazi, nonsengela amapini fanonke ngizonenza onkosikazi. Bathathi futhi nenkomazi, ibhinca nenkosi omlazi. Khuliswe ngomshosha phasi, ithike nginibeke stars. Ringamasibe ngathi nifake toilet ibhelasi. Ninanzo kale ngathi udonald nase winnie award. Itsek nama coward, I feel like idurban isfila waseka ama omar. No disrespect to makukule hotman nginqanyiwe. Bebek-DM befuna ama-feature sebesayiniwe. Sebeziba namakhonza amamajita ayanginyanyisa. Ngangipheza amapathina wrong ifanami ngizokufanisha.
Umthina unenhlamba
sezwile nani futhi kone ngimkhuphile ngifisa adlalele ngapha ngakumile. Yazi uyoyisola ukuthi ngabe wamzalelani unini. Messing with me is like playing with fire, danger khefara. Nolaka lenyoka emnyama mangada kuthiwa when on the end, udlala rough, uxola yeka abafana. Ithi le ntwana sifuna ukuthenda ngegama lami, the fuck. I lost so many cheese, lo mhlaba kaSixa Nqandaba. Wazi nomgcwaba ithama lakho nobhuti wakho semali. Phinde ungcwaba ingane yakho uzalwenye ingane yakho semali. Lo mawengane ongakunikanga i-sex grand up i-step. Mina ngiyanyanya udoti doti phela ngizalwe. Mina ngiwadlile amagqupu eThekwini ngisha nobhele. Kushebe nabhizi futhi ayikho i-event engayikhilanga. Ne-ex yami ngakutshela mina le engqondweni angiphilanga. I was depressed kodwa bangiphendula ijoke enkasilami. Wonke amajita yangizonda ngoba befuna intombi yami. Wonke amajita yanginyanya ngoba liyashisa ivesi lami. Nephethi liba mazi ngoba iyam on isivoisi yami. Ngisho intombi yakho loyithandayo i-ecta njengegroup love. I always keep it real busy social media platform. Uzoba shock ngathi uthinta iy'ntambo zaka-esco. Now inama-awards angizange ngithuke no-connection. Zokobhala ama-album enu ngenza ama-connection. Zeyipatha seyihamba yifutheke ngoba ivela ku-TV. Ngiyogquma ama-sewage ngizubane ngakhiphi i-CD. Nihamba niyofuna imisebenzi niyofaka ama-CV. I'm always making sense, bamba ipeni mfana balele. Ngihlale ngifushe isipani ba-approache bayangivalela. Ngithi ngiyeke nje yami phasa ubhiya ngikugalele. By the way, my album is coming very soon. Very soon. Shout out to Slick with it. Showbiz, my nigga. Senza njena-ke sina-ke. Senza njena-ke kuthiwa yini ngesiZulu? Ukehle gumba, empani. Ukehle gumba. Ya, ukehle gumba. Senza njena ukehle gumbe. Mo ufathela. Kabi,
Isikhathi bani hamba uyolala phela ba. Hamba uyolala.
Isikhathi.
Hamba
uyolala. Ah, so. Sina silali. Sina sama khabalja. Samba malo. Yebo. Yebo. Yebo.